yako. Unikumbuke Yesu, jinsi ulivyo mkumbuka Yobu. Unikumbuke, unikumbuke kwa jina lako. Maombi yangu yafike kwako, kilio changu ukisikie, na mimi naomba ewe Bwana unijibu. Baba, maombi ya moyo wangu leo yafike kwako.
Kwako leo, Baba, maombi ya moyo wangu leo
maombi, unajibu maombi, unajibu maombi Bwana, unajibu maombi, unajibu maombi,
unajibu maombi,
unajibu maombi,
unajibu maombi,
unajibu maombi,
unajibu maombi,
unajibu maombi,
unajibu maombi,
ninakuamini Bwana,
unajibu maombi,
unajibu maombi,
unajibu maombi,
unajibu yes,
unajibu maombi,
unajibu Yesu ni wewe ujibuye maombi, jibu Bwana. Jibu Yesu. Jibu Bwana, jibu Yesu. Jibu mfalme, jibu Adonai. Jibu wewe ni Mungu wa kujibu. Mungu jibu mama huyo, jibu mwanaume huyo Bwana. Jibu haya damu yetu, jibu Yesu. Jibu mfalme, jibu Yesu. Tunakuomba Bwana. Tunakuomba ulete jibu ya maisha yetu, jibu ya afya zetu, jibu ya familia zetu Bwana, jibu ya kazi zetu Mungu, jibu ya huduma yetu Baba. Leta jibu Yesu. Leta jibu Yesu.